Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee rakkuno. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbarqaa Dumuroodhaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhibee busaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru, waa'ee hidhaa naannoo Amaaraatii fi bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru, waa'ee qophii kabajjii irreechaatii fi tuurizimii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina. Mitikoo Fiqaaduutu harkaa qaba.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti ji'oota 9 darbanitti qofa namoonni 1,000 ol dhukkuba busaan du'aniiru jale dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOCHA'n. UNOCHA'n akka beeksisetti Itoophiyaa keessatti ji'a amajjii darba irraa kaasee hanga ammaatti namoonni 1,023 dhibee dhukkuba busaan yommuu du'an kanneen miiliyoona 5 fi qabxii 9 ol ta'an immoo dhukkubichaan qabamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa guyyaa 1 dura baaseen lakkoofsi kun isa waggaa 1 dura tureen yommuu ilaalamu akkaan dabaleeras jedheera. Waa'ee gabaasa kanaarratti kan gaafataman daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu tatamsa inni weerara dhukkuba busaa jira jedhanii garuu gabaasonni dhaabbilee 1 ba'aa jiran kanneen dhukkubichaan qabamaniiru jedhamanii shakkamanillee galmeessuu ni laa jalan. Haala tatamsa'ina dhukkubichaa jiruun nuti yommuu 7-7 gamaggamnu hanga ammaatti namoonni 200,000 ni dhukkubsatu. Garuu lakkoofsi namoota du'anii hir'ateera. Warri dhukkubni kun itti jabaate osoo yaala argachaa jiranii kanneen miidhaman jiraachuu ni danda'u. Garuu isa yeroo kamirraayyuu caalaa hangi du'aa hir'ateera. Waggoota 3 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa Itoophiyaa keessatti dabaluu kan ibsan Dr. Masaay Haayiluu tatamsa'ina dhukkubichaa hir'isuuf dhaabbileen ministeera fayyaa jalatti argamanii fi naannoleen tumsa waliin taasisaniin aanaalee 222 keessatti tatamsa'inni dhukkubichaa dhibbeentaa 70 kan ta'u to'atameeras jalan. Keessumaa ji'oota 3 darban keessatti hojiin to'achuu hojjetameeras jalaniiru. UNOCHA'n gabaasasaa keessatti waggoota 7 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa dabalaa dhufuu ibse naannoo Oromiyaa keessatti dhibbeentaa 50, Amaaraatti dhibbeentaa 17, naannoo Kibba Lixaatti dhibbeentaa 9 akka ta'ee fi naannolee birootti dabalaa dhufuu ibseera. Daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu immoo dhukkubni busaa akka malee dabalee kan jiru naannolee lixaa fi kibba lixa Itoophiyaatti ta'uu himanii ji'a fulbaanaa kanarraa kaasee tatamsa'ina dhukkuba busaaf waqtii mijataa ta'uu fi kana caalaa babal'achuu danda'as jedhaniiru. Gabra Mikaa'el Gabra Madiintuu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi paartii mormituu ABN fi miseensa paarlamaa kan ta'an obbo Zammane Hayilee wixata darbe magaalaa Baahir Daar keessatti to'annoo jala oolfamanii eega turanii booddee gadhiifamuu isaanii ibsanii jiru. Kun otoduun kunis bal'ina.
Waajjira isaanii magaalaa Baahir Daar keessa jiru irraa waaree dura naannoo sa'aatii 5 qaamolee nageenyaa mootummaan fudhatamuu kan ibsan obbo Zammanan waajjira poolisii isaan to'atamanii turan keessa namoonni gara 40 ta'an ammayyuu to'annaa poolisii jala jiru jedhaniiru. Sababa maaliin akka to'annaa jala oolfaman hin beeku kan jedhan obbo Zammanan ammas haala kamiin akkan gadhiifame hin beeknes jedhaniiru. Miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan ta'anii fi miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan ta'an obbo Malkaamuu Tashoomee waliinis hidhaa keessa turuus ibsanii isaanis har'a na waliin gadhiifamaniirus jalan. Tibka gadabarsine kana biiroon kominikeeshinii naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun ibsa kennanii naannoo Amaaraa keessatti qaamolee hidhatanii socho'anii fi kanneen isaan deeggaran irratti tarkaanfii isa kanaan duraarra caale fudhanna jedhaniiru. Miseensonni mana maree lamaan har'a hidhaarraa hiikaman kunneen kan to'annaa jala oolfamaniiran tibba kana mootummaan ibsa isaa keessatti kan eere waliin waan wal qabatu ta'uu fi dhiisuusaa sagaleen Ameerikaa waan qulqulleeffatee hin qabu. Karaa biraatiin gaazexeessaa korporeeshinii miidiyaa Amaaraa kan ta'e Yashiis Sababarraa wiixata dabarsine to'annaa jala oolfamuu kan ibsan maatiin isaa har'a sa'aatii laaqanaatti yommuu isa gaafachuu deemnes bakka hin beekamnetti geeffamuu dhageenye jedhaniiru. Gaazexeessaan kun qaamolee nageenyaa mootummaan mana hojii hojjetu keessaa fudhatame kan jedhan maatiin dhimma kanarratti korporeeshinii miidiyaa Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifneen milkoofne. Akkasumas gama aangawoota mootummaa kan federaalaa fi naannoorraas deebii argachuuf yaaliin taasisenaaf hin milkoofne jechuun baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Gaardullaa aanaa Daraashee keessatti torban kana namoottan hidhamanii sagal dabalate ji'a darbe keessa namoottan jaatamni ajaja mana murtii malee hidhamuu isaanii jiraattonnii fi maatiiwwan namoottan hidhamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoottan hidhamanii kanaa alattis hojjettoonni mootummaa 37 yakka raawwataniiru jedhamanii akka barbaadamaa jiranuu fi hojii isaanii dhiisanii akka dhokatanii jiranuu jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanaa Daraashee obbo Kisiimoo Kitaamboo namoottan kun kan to'annoo jala oolanii labsii yeroo atattamaa bakka sanatti labsameen wal qabatee komaandii poostii ijaarameen akka ta'e himaniiru. Namoottan hidhaman kun kan mana murtiitti hin dhiyaannes abbootiin seeraa waan boqonnaa irra turaniif akka ta'e bulchaan aanaa Daraashee ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii itti aanaan Keeniyaa Rigathi Gachagua himannaan akka aangoo irraa bu'an isaan irratti dhiyaate akka ka'u mana murtiitti oliyyannoo galfatanii jiru. Oduun kunis kunuutitti aane.
Kibxata dabarsine kana miseensonni mana maree Keeniyaa mallattoo walitti qabaniin itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Rigathi Gachagua mootummaa dadhabsiisuuf jibbinsa sanyii irratti hundaa'uun kaka'umsa taasisuu fi qabeenya hangi isaa hin ibsamiin kuusanii argamaniiru jechuun himannaa aangoorraa akka kaafamu irratti bananiiru. Gachaguaan himannaa irratti dhiyaate kana kan haale yommuu ta'u jeequmsoota Keeniyaa keessa turan duubas akka hin jirre ibseera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto filannoo pirezidaantummaa bara 2022 gaggeeffame akka injifatuuf bakka lakkoofsa uummataa hedduun beekamu naannoo Mount Keeniyaatti uummata harka caalu kakaasuun akka filatamu taasiseera kan jedhamu erga mormii tibba darbe Keeniyaa keessa ture hordofe Ruutoon mormitoota gara aangoo mootummaatti fiduu isaatiin gidduu isaaniitti gargar ba'uun kan dhagahamaa dhufe. Gachaguaan Rooyitarsiif yaada kenneenis himannaa sobaan irratti qindaa'e akkan aangoorraa kaafamuuf kan qophaa'eelaa jaleera. Adeemsi itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa Rigathi Gachagua aangoorraa kaasu jimaata boorii kan jalqabu yommuu ta'u adeemsa kana keessatti uummanniin hirmaatas jalameera. Gachaguaanis gaafa onkoloolessa 8 dhufuutti mana maree Keeniyaa isa gadi aanaatti dhiyaachuun himannaa aangoorraa akka ka'an irratti dhiyaate kanatti deebii ni kennus jalameera.
Kaamisa har'aa Israa'el haleellaa qilleensarraa Beeruut keessatti gamoo namoonni keessa jiraatan irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni jaha ajjeefamuu isaanii jiraattonni beeksisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Laban Sayyum is a very industrious man.
We're going to leave at Rotoran for a few minutes.
He works long hours running a small trucking company with 3 long haul trucks.
Hey.
He came to the U.S. with his family to escape the war between Ethiopia and Eritrea in 2000.
You got a kill switch on this truck?
They forced people to leave their countries.
The battery might be out.
And that caused a lot of problem for a lot of families at that moment. And a lot of families actually moved to the States.
Laban considers himself a fiscal and social conservative and is a big supporter of President Donald Trump.
when President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic.
When it comes to his trucking business, Laban is feeling the pinch of high fuel prices, and that he blames on President Biden. He says during the Trump administration, fuel prices were in the $3 a gallon range.
Right now, unfortunately, with the gas prices, is hovering around $5 for the diesel, $4.50, $5 for the diesel. And as you know, transportation is the bloodline of the United States. Almost 70% of the goods are moved through trucks like this.
Global oil prices are extremely volatile and set by a complex set of factors. Laban insists former President Trump has the answer.
Trump showed us the way to do it. You drill, you drill, you drill, you drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies.
Democrats, like Fatmata Berry, see the choice in this election very differently. She came to the U.S. at the age of 11 from her native Sierra Leone. After law school, she settled in Montgomery County, Maryland, to pursue her passions, community advocacy, and immigration law.
Looking good.
My dream would have been to have the kind of work where I can do the community work and still make a good enough living to live well.
Fatmata is a fierce advocate of rights and immigrants. She will be...
I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country.
She is worried about Trump winning the presidency again.
Jobs. The black community is being hurt more by the illegal aliens. 16.
I am scared.
Your jobs, you were...
The fear of immigrants is starting up again. The fear of black and brown people is starting up again. And it's hard when the person on top is leading it, so everyone else feels comfortable.
She says if the past is any guide, immigrants following the legal process will also be impacted by his plans to deport an estimated 11 million illegal migrants from the U.S.
And when they go for the interviews, they're doing it legally. They're detained and they're held. And some have been deported when they were not supposed to be deported.
Today, she is volunteering at a food bank.
Where do you want it?
She says although economic indicators are strong, there are many who are still falling between the cracks.
We look at the numbers, and the numbers look good, but there are people who are being missed, who we don't always think about, the hourly wage earners, the people who there are two, three families living in one home.
The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country.
Two distinct visions for America, two distinct choices for the future. Jeff Swicord, VOA News, Silver Spring, Maryland.
Aye, hordoftoota keenya dogoggora tartiiba irratti sababa teknikaatiin uumame fi dhiifama siin gaafannaa kanaa olitti kan dhaggeeffattani namoonni biyya alaa filannoo United States keessatti ga'ee isaan taphatan ilaalchise gabaasa qophaa'edha. Amma gara gabaasa keenya ittaanuutti darbina waa'ee ayyaana irreechaatii fi tuurizimii oromiyaati. Ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan dhaabbanni tuurizimii oromiyaa galiisaa ol dabaluu akka danda'u ibseera. Sahai Damto gabaasa kana qabdii waliin haasa'u.
Torban Tourismii Oromiyaa kan Komishinii Tourismii Oromiyaatiin qophaa'ee sagantaalee adda addaatiin magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Torban Tourismii kun qabeenya tuurizimii madda galii ta'uu danda'a kan naannoon Oromiyaa qabdu addunyaatti beeksisuuf kan qophaa'edha jedhan. Itti aanaan Komishinii Tuurizimii Oromiyaa obbo Naggaa Odaajoo.
Waggaa guutuutti qophaa'a. Keessa koo as immoo qopheensaa baay'ee cimaa ta'a. Kun immoo deebisee wanni sii fiduu qaba jecha. Warreen gaddaa Uganda, Kenya, Rwanda kunneen Finfinneeti. Barana Burundi Nepalitti daballee fuulduratti immoo biyyoota gara biraas daballee finfinneessa. Kanaafuu international ta'aa jira. As keessatti exhibition kan ta'aa jiran hoteelonni gurguddoon bulchitoonni magaalota kiraaftota warra qopheessan telecom company ngubuda for corporation ngubuda Ethiopian Airlines hotel ni ngubudon tour operator ni dalal so tabuna o miso tabuna kabnacha kunkun banko ta kam kunkun manager sisa angam tourism najaba angam kase
Kanandur nanun oromia huang kabdu sernan beksa cahin turre kanjaran obunagan amma hojilin beksufin bakiwan hawat turizmi taan misuomsu komishini turizmi oromia fihka amuledim ilalat walin tauran hojjita majras jeschu ibsanirum. Magaloni oromia tokotokos wantoda hawat turistitif taajran kabatani torban turizmi kanarat yaatanirum. Obudachasa gabisa bulchins magala shakirra torban turizmi kanaratti namota hirmaatan keessaatiin
imma shaggarajii walqabatee imoota aadaa fi safuu fi duudhaa eenyummaa uummata oromoo kan calaqqisiisu magaalaa eenyummaa fi safuu uummata oromoo qabatee magaalaa egeree jedhamee hundaa'ee hojii hojjechaa jiru agarsiisuuf iddoo kanatti argamne akkuma argitan magaalaan keenya magaalaa kutaa magaalaa 2026 hundaa'eedha magaalaan kun magaalaa eenyummaa safuu uummata oromoo keessatti hammatee fuulduratti sadarkaa Itoophiyaa keessaa ta'u sadarkaa addunyaa fi Afrikaatti eenyummaa fi safuu fi duudhaa magaala Oromoo madaalu magaala Oromoo fakkaatu magaala eenyummaa Oromoo calaqqisiisuu danda'uutiin magaala ijaaramaa jirudha. Kanaaf amma akkuma agartan kana keessaa qabeen kun qabee taaworiidha. Qabee taaworiin kun bakka inni itti ijaaramu magaala Wayyafaccee keessatti qabee taaworiin kun dheerinni isaa meetirii 513 lafa hektaara 8 irratti kan qabatee jiru. Kuni aadaa fi safuu eenyummaa keenya naan qonnaan bulaa keenya kan ibsu keessumattuu sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo addunyaa kanaafillee baay'ee fakkeenyi magaalaa kan qabu yoo ta'ee jiru magaala isa fakkaatuu fi aadaa isa fakkaatu magaala isa fakkaatu waan hin qabneef hanga oolatu magaalaa Shaggar keessatti garuu dhimmi kun deebi'ee argachuuf sarara jiraata jedhamee bifa kanaan dhumeen abbaa gadaas qabeen haadha siiqqee kunis baay'ee karaa adda ta'ee fi ammayyummaa isaa eeggateetiin kan hojjetamee jiru ta'us.
Daawwattoonni biyya keessaas ta'an biyya alaa ennaa daawwannaadhaaf bakkaa bakkatti socho'an oomishaalee fi qabeenya uumamaa naannoo sanaa bitachuu barbaadu kan jedhan ammoo obbo Ibrahim Saafii kan godina Baaleerraa hojii ogummaa harkaa kan ofii hojjetan qabatanii torban turizimii kanarratti hirmaatanidha.
Haftee mukaarra kan dalagaman wantoota garaagaraa bobboca garaagaraati. Akkuma argitan haftee mukaarraa kan dalagame bobboca garaagaraa keessattuu gaarreen Baalee keessatti endeemikii warra ta'an haala kanaan boocnee finnee jirra. Turistiitti akkasumas namoonni kunis akka bitatan haftee mukaa haga eessaatti dalagamee jira haga furtuu ittiin qabanitti dalagnee jirra. Kan caalaa nu biratti kan beekamu manni keenya adda ka ta'u yookaan gaalariin keenya harka 90 wanna riisaayikilii ta'e wanna gatamurraa dalaga. Fakkeenyaaf haayilaandii yookaan pilaastika qaruuraa pilaastikaa fi waraqaadhaan fayyadamuudhaan haala kanaan dalagnee jirra. Kan argitan kun wanna waraqaa fi pilaastika irraa dalaganii jechuudha. Kun jechuun halluun kennaayyuu gurguraa turistiidhaaf yookaan hawwata waan ta'eef sanniin hin dhiyeessachuu beeksisu keessatti illee kanaafuu ikoonomiin isaa waan hin tuqamneef faayidaa guddaa qaba. Of beeksisu illee aadaa, seenaa, duudhaa wanna qabnu maraa haala kanaan beeksisu ogummaa keenya beeksisuu dandeenya. Karaa hafeen bizinesa guddaa fi ikoonomii.
Turizimiif bu'uurri nageenyaa kan jiran obbo Ibrahim rakkooleen nageenyaa naannoo Oromiyaa iddoo adda addaatti mul'atan akka karaa nagaa furamaniifis gaafataniiru.
Akka turizimiin nageenya barbaada. Dhugaa nageenyi dhabuun miidhaa guddaadha. Oomishni dhiisiiti yaadaanuu bahanii galuun baay'ee rakkisa waan ta'uuf nageenyi bu'aa guddaadha. Walumaa gala nageenya buusuu fi walii galuudha. Oromoon tokko tokkummaadhaan aadaa qabna, seenaa qabna, abbootii gadaa qabna. Kanaafuu araara aadaatiin waliigaltee godhanii nageenya buusuudhaa fi uummata isaanii bu'aa gochuu qaban jedhee yaada.
Ayyaanni Irreechaa bara 2017 kan hora Finfinnee, fulbaana 25 kan hora Harsadii, fulbaana 26 kabajamaa kan jedhan itti aanaan Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo keessumoonni biyya alaarraa fi biyyattii naannoo adda addaa irraa dhufanis simatamaa jiru jechuun eraniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
ك kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammoo gara qophii torbanii gara fayyaatti darbina. Baatiin qorraa seenaa yemmuu deemaa jiru kanatti dhukkuboota hammaatan keessaa tokko infuleenzaa yookaan utaalloon isa tokko. Gama kaaniin immoo gosti vaayirasii dhibee COVID-19 haaraan keessumaa as United States keessatti namootan qabaa jira babal'achaa jira. Mata duree lamman kanarratti jaallannee gammadaa Dr. Abdurrahman Roonee dubbistee jirti. Marii isaan taasisanitti aannee isin dhiyeessina waliin caqasu.
Influenzaan kunii amataadhaan vaayirasii adda addaa dhufti. Vaayirasiin kunii influenza vaayiras jedhanii ammoo dhukkubni yeroo itti fayyamamu flu vaayiras jedhamanii. Influenza vaayiras A ka jedhamu jira, B ka jedhamutti jira, vaayirasii adda addaa amataadhaan hin jijjiirama.
Flu yookaan influenzaan namarraa namatti akkamitti darba?
Karaan inni darbuun tokko namni yoo qufaa yookiin ammoo namni yoo haasa'u fakkeenyaaf namni tokko yoo fuluu kana qabaate hanchuufaadhaan ta'uu danda'a qilleensadhaan ta'uu danda'a kan afaan nama tokko keessa bahee afaan nama biraa irra yookaan ammoo funnaan nama biraa keessa seenee vaayirasni sun achiitii gara funnaaniitiin gara afaaniitiin seenee dhibeen sun nama dhibe qaburraati nama dhibe hin qabnetti akkasiin dabarti.
Namni fuluu yookaan influenzaan kun qabe mallattoon agarsiisu maal?
Mallattoon hedduu kan inni agarsiisu nafni qaamni namaa ni oowwa qofaa namni ni qabaata afuura baafachuu irratti rakkinni ni jira afuura baafachuu dadhabanii dadhabbiin qaama ni jira laagan yookaan qoonqoon madaa'u yookaan dhukkubuun ni jira furroon funnaan keessa nama yaa'u yookiin ammoo funnaanii afanamu wanti akkasii jirti dhukkubbiin mataa jira waan akka nama diddisuus ni mul'ata yeroo takka takka ijoollee xixiqqoo irratti ammoo ni teessisa ijoollee xixiqqoo irratti yeroo hedduu ni mul'ata.
Kanaaf maatiin miseensi maatii isaanii tokko fuluudhaan qabame maal gochuu qabu?
Fuluudhaan namni qabame yoo jiraate mallattoolee nama maqaa dhoofne kana qofaadhaan osoo hin ta'in teestii godhanii fuluu qabaachuu isaanii yoo beekan ammoo mallattoo kanallee ofirraatti arganii yoo danda'an waa isoleetiif godhu waan akka maaskii yookaan haguuggatanii funnaaniif afaan isaanii keebari godhatanii akkasiin nama biraarraatii fagaachuu kan biraa ammoo wanta nyaata ittiin nyaatan waan bisaaniin dhugaman keessatti. Kophaatti itti fayyadamu waan akkasii nama biraa hojiidhaan qootachuu dhiisu akkasiin ofirraa nama biraatti akka nama biraatti dabarre dhowwuun ni danda'ama.
Jalqabuma isaanii filuun kun akka nama hin qabneef maal gochuutu barbaachisa?
Filuun kun akka nama hin qabne dhugaa dubbachuuf guutuma guututti dhowwuun hin danda'amu garuu wanni hedduun nama gargaaraa talaallittu jira. Talaalliin kun amataan akkuma jenne filuun kun vaayirasiin kun bifa jijjiirate waan dhufuuf. Amataadhaan yoo siiziniin isaa yeroo isaa geettu kan talaallii filuu vaaksiin kan jedhamutti jira talaallii sun fudhachuu. Talaallii sun fudhachuun akka filuun nama hin qabanne dhibbaa dhibbaatti namarraa hin dhowwu garuu yoo atleast qabatamanillee dhibeen sun nama hin miitu namatti hin jabaattu hedduu namaa laaftii jechuudha akka gara hospitaala kana hin geessitu. Kanaafuu talaallii filuu vaaksiin fudhachuun hedduu barbaachisaa.
Talaallii sana fudhachuudhaaf daangaan umrii jiraa?
Talaallii sun nama umriin isaanii ijoollee umriin isaanii ji'a ja'a jalqabeeti kan kennamu ji'a ja'a ol namni kamiyyuu fudhachuu ni danda'a.
Kan biraa gaa yeroo ammaa dhukkuba koovidii vaariyaantii haaraa yookiin gosa haaraa jiraa jedhamee waan sana naa himaa?
Dhuguma koovidiin kun haga dhufee 2019 December irraa jalqabee COVID-19 kan jedhamu kun. Bifa jijjiirate amataan dhufaa jira. Sa'aatii amma kanatti ammoo Ameerikaa keessatti irra caaladhaan dhibee nama irratti mul'atu 43% ol kan ta'u kan mul'achaa jiru KP.3.1.1 kan jedhamu vaariyaantii akkasiiti. Vaariyaantiin kunii kanaan dura nu beeknu Omicron kan jedhamu jira. Maatuma Omicron sun garuu bifa jijjiirate amma saayintistoonni maqaa kennanii fi KP.3.1.1 jedhanii amma sanii kan Omicron family sunitti deemaa jira Ameerikaa keessatti harka guddaadhaan.
Kanaaf namoonni maal gochuu qabu?
Ammallee of dagachuu hin qabanii dhuguma namni kanaan dur talaallii fudhateellee jiraachuu ni mala. Akkuma mireefu filuu vaaksiiniin filuu amataan of jijjiiree talaalleen amataan haaraa baasuun amma yeroo amma kanatti COVID vaaksiiniillee 2024-2025 COVID-19 vaaksiin verjiin jedhanii haaraa Sadio Gia Sadgate Yohan Agusti case approved it a jira September case namaskenna mujal qabe jira kanafu namni kamiyu ka umri nisani jihajaha olitay akka fudatani akana gorfamu garu namni furatkun dozi talalina kuma be kama America yesat rejana bifanama Moderna Pfizer ka jira mujira kanamo Novavax ka jira musni jira kalali fudatan sun hagama ki fudatan gara garu mo yero tokko ni kaba duran namni yo fudate ba kenna amma ta zarba mu fudade jira ka 2023 2024 version fudade jira amma samu ka 2024 2025 kana fudachu kopi go bajira kana fa kuma flu vaccine sai amma ta amma ta dan kalali kun variant ami je ma juru ratu wa hujjata mu fudachu heddu gorfa
akasa yero dura of eganno go dan injiru inni kuni mo hala dukubicha gara hamme nyatingesu
duka namni kanan duryo talali furatin tach akasumat bakam namni wali gudatu yero amma kanfa maski o songo ratin demun numulata again 6 feet kai kanan durja rasu e guda bun numulata yero akashi kanat duguma namni akuma be kam namni covid kanan abame yero sokko mallata homa le hinkabu namu makon kullu sigrata a kufalle hinkabu matan dukubu garu virus sun kesa kavateta yo amono maski ngoran yo kena modistasi kai yo kai ne gisa kanam suno rati nutti darbu ni mala amma wani amma malila gaf 2020 kan 2019 ta amma gara garu man gutanju talalin jira talali kana mu yo furatan oso dibe kana qaba mani le dibe kun heddu na malafti charran hospital se nane seddu dikati kana fu wani gorse gutan kana majo akina mi hundinu ka to chobarba talali kan furachuda kana mu bakka crowded di chaetti bakka namni ba heddu wali duhut yo dandan maski gorasena oso sani garid wanya ma CDC in August rat GA sadete rat research inani la corsi sando rabata ni jira hospital caseat la corsi dibe covid dan namne ku strategy sajur budda jajira makuma mani hospital ano jadulle du ku satota e du ya la jira July ragal kabe kejin or ka ajira torban torbanin la corsi kon gudda chade mu jira ka jwani jada
Dr. Abdulrahman Rone, Devinu Latani, Radio Sagale American, Edugala Toma.
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan aman amnetti, yero ode fannun aginu waan lafarrat arginun chalak kisisne uga barbaad yero ode fannun nutima mugar tokketa amantarra adabna yero rakkini jiru abjun ken abdin ken akasumas hawwin kenya prasi wala warratti hunda Asagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle age fachu filatu kara ke satid adunya ukumisisne ugawajin gamtumse Asagale America ti fakke vutu ki tagasti
aye sagalena america sagantan afan oromo kopi har afqabu kanumar rawata kopi kenya ratti ya da qabdanu kara voa afan oromo.com jedatinu erga kara facebooki twitteri yokan xctv instagrami kenyani nu argachu dandesu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasati nero amma kanisini gahajutu tugustigamme producerin kenya harra sheki fiero akasumasi gulalani sul sagale matthew grant ogesonni teknika studio afurtami sadetta fa kanisinke sunne sature an bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate facha kopi kenya jimata borisini wan arkaga mnuni amwalitide minuti bakajirtanuti fayata asini njena nagatibula.